king of Kapili. Stella po wapya vaisa.
JR 150
SFN
Agastu pa mu speaker. Kale wango.
E hapa na virishe firi mama reti teti kwanishe. E hapa na virishe firi mama reti teti kwanishe. E hapa na virishe firi mama reti teti kwanishe. E hapa na virishe firi mama reti teti kwanishe.
Maletila titeti tukwanishe na jesho kupushinga levo. Aba nanjivanta mbanga devo. Apopo nafika kundeka fi. Gana pena newala kundeka fi. Twalibele la fwegwa madunducha. Eku sanga makelo avale suncha. Kamu danswa la kena mukontoka fi. Kakufa la kwena mupopo kefi. Intu na tampire mwale seka. Maletila teti tumisha nishe. Question kukupe la pandende la pe. Nalishiva nevo nalika la pe. Ngoli mpeta isa fetu ipompe. Young Master 157 Agastu Pamu speak Eka tuwa kange Maso ni fini sakalindula Kadansa la neo ningo ninkula Ama gelo na vena vapimpa Jea la la lelo kuchinchila
Teti kwanishe Teti kwanishe na mikanga Teti kwanishe Teti kwanishe na mikanga Teti kwanishe Teti kwanishe na mikiria
Yani maso ni fini sakalindula Kadansa la neo ningo ninkula Ama gelo na vena vapimpa Jea la la lelo kuchinchila
The king of Kapili, Stella Power Piavaita, Achani.
Te apa na virishe firi mama reti teti kwanishe. Te apa na virishe firi mama reti teti kwanishe. Te apa na virishe firi mama reti teti kwanishe.
Yo master, the king of Kapili, Stella Power Pia Vaisa, Mr. Osman, I see you. Mr. Pianga Pakulan, Nami Mwanawe, Mr. Takataka Kampan, Mutwalili, Ukubundish, Tulia, Benedaka Kuluaka, Igatu Yana Balongana, Benegiveli Shataul, Igatu Nikula Balongan, Wenu Mule, Dagubona Mulobwena, Ya, Bridget, Baby Kewa, I see you.
Yes, JR 157. Agastu Pamu speaker Shino M sana shampia Big man Joe AK-47 Adam Wachan Prosper Masao DJ Sika Seyo
Machine Touch
Future Seyo
DJ Music Promotion
DJ Sika Production